haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadka ku saabsan ilaalinta tayada iyo badqabka tallaalka xanuunka coronavirus iyo weliba sida ugu habboon ee lagu gaadhsiin karo waddamada afrika ee ay soomaaliya ka mid tahay. waxaa barnaamijka inoo soo diyaarisay islamarkaana soo jeedinaysa sahre ciidla nuur.
kulan wacan dhegaystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a. barnaamijka bandhigga toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa badqabka tallaalka coronavirus iyo sida ugu habboon ee lagu gaadhsiin karo waddamada afrika iyo sida loogu hortegi karo in tallaalku xumaado ama tayadiisu hoos u dhacdo ka hor intaan lagu mudin dadkii loogu talagalay in la gaadhsiiyo. xanuunka coronavirus ayaa dunida saameyn caafimaad, mid dhaqaale iyo xanibaado hor laku keenay laga soo bilaabo bilowgii sanadkii tegay ee 2020. coronavirus ayaa la xaqiijiyey inaanu lahayn haba yaraatee wax dawo ah oo lagula tacaalo marka laga reebo kaalmada iyo gargaarka degdeg ah ee loo fidiyo dadka xaaladoodu halis noqoto ee iska difaaci kari waaye fayraska corona. tallaabada ugu weyn ee ay ku dhaqaaqeen waddamada dhaqaalaha, tiknolojiyadda iyo cilmiga sayniska hore uga maray waxay noqotay samaynta tallaal lagu xoojin karo difaaca dadka si ay uga soo kaban karaan amaba iskaga difaaci karaan fallaadhaha fayrasku ku ganaya jirkooda. waa tan dr samiire xasan oo ku takhasustay caafimaadka guud kuna sugan dalka Britain.
COVID-19 daawo ma leh, waxaa laisku hadlaynaya oo la sugayaa intuu jirkaaga ama difaacaagu uu iska dilayo oo iska celinayo viruska kan si aad u bogsati. tallaaladu waxay kiciyaan difaaca jirkeenna. waxaa lagugu durayaa wax u eg qayb yaro ka mid a hiddasidaha samaynaysa spike proteinka oo la yiraahdo mRNA ama messenger RNA. spike proteinku waa protein yaryaro ka taagan coronavirus kasta. tallaalku wuxuu yeelayaa inay unugyada jirkaaga ay sameeyaan spike proteinkaas oo badan. spike proteinkaas ayaa dhiigga dhex maraya oo la kulmaya unugyada difaaca. difaaca jirkaagu wuxuu markaa dareemayaa inuu coronaviruskii runta ah yahay maadaama uu ku garto spike proteinka. wuxuu markaa samaynayaa unugyadii difaaca oo badan, marka jirkaa la khiyaanaynaya oo si ay difaacaaga usu diyaariso markaad la kulantid viruskii dhabta ahaa lagugu duri maayo coronaviruska laftigiisa.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee w h o ayaa ansixisa tallaalka kala duwan ee ay shirkaduhu sameeyaan. dr somia swimington waa madaxa sayniska ee w h o waxaanay tilmaantay waxtarka tallaalka ay ilaa hadda xaqiijiyeen.
the good thing about all of these vaccines which have been approved is that they offer a lot of protection against severe disease, hospitalization and death, and that's what we want.
waxay tidhi waxa ugu wanaagsan ee ay qabanayaan tallaalada aanu ilaa hadda ansixinay waa inay dadka ka difaacaan xanuunka aadka u daran ee keeni kara in cusbitaalka la dhigo amaba ay u dhintaan, waana taa waxaanu rabnaa. samaynta iyo hirgelinta tallaalka coronavirus oo la sheegay inuu ku kacayo lacag aad u qaaliya ayaa sidoo kale u baahan ilaalin iyo dhowridda heerka qabowga aadka u hooseeya ee lagu kaydinayo laguna safrinayo, taasoo waddamada qaniga ah ay awoodi karaan inay u diyaariyaan qaboojiyayaal ku habboon kaydinta tallaalka. shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa sheegay in tallaalka ay soo saaraan ay ku guraan kartoono u muuqaal ee kuwa biidsada lagu rido, kadibna ay dusha kaga dahaaraan baraf qallalan oo heerka qabowgiisu ku hooseeyo 90 digrii, sidaana ay ku saaraan konteynaro qaboojiye leh ilaa inta laga gaadhayo bakhaaradii lagu kaydinayay oo iyaguna qaboojiyayaal leh ilaa inta laga gaadhayo bixinta tallaalka. balse waxaa jira waddamo badan oo saboola oo helitaanka adeega korontada iyo qaboojiyayaashuba aanay suurtagal u ahayn. qaar ka mida waddamada ku yaala qaaradda afrika ayaa toddobaadyadii iyo maalmihii ugu dambeeyey shaaca ka qaaday in lasoo gaadhsiiyey shixnadaha tallaalka coronavirus oo ay ku heleen nidaamka tabaruca ah ee lagu bixiyey sanduuqa ay w h o u samaysay si lacagta qaadhaanka ah ee lagu rido tallaalka loogu iibiyo waddamada aan iibsan karin. waddamo badan oo ay soomaaliya ka mid tahay ayaa iyaguna weli sugaya in tallaalkaasi kaalmada ah la soo gaadhsiiyo, waxaana imaanshaha tallaalka la socda shuruuc badan oo ay qaramada midoobay u dejisay si looga hortago in tallaalkaasi xumaado haddii tallaalka tayadiisu hoos u dhacdana ay dhibaato ku keeni karto qofka lagu mudo. Dr. Maxamed Aadan Cali oo ka hawlgala Public Health Seattle iyo King County Hospital ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ayaa sharaxaya tallaalada la geynayo Afrika iyo shirkadaha sameeyay.
Serum Institute of India, midkaasi oo gaasho baysisa WHO hay-adda caalamka, iyo mid kaloo South Korea Bio la yidhaahdo oo iyana South Korea kindani ah, isagana manufacturing meesha ka soo baxa hay-adda caalamka ugu sarreysa waxa ay siisay ogolaansho. Marka tallaalka inoo imaan doona, qaar waxaa laga yaabaa inuu ka yimaado Yurub, halka midka ka imaanaya India iyo South Korea Bio ay dhici karayso wadamada kale ee caalamka siba Afrika iyo Soomaaliya inuu yimaado, sidaasaa laga yaabaa. Intaasoo dhan waxay ku xiran tahay hay-adda caalamka u qaabilsan caafimaadka sida ay u kala qorshayso dooskan xaggee buu aadayaa waddankan, tallaalkiisa xagguu ka imaanaya, waxyaabo badan oo hay-adda caalamka u qaabilsan oo ay samaynaysaa jira.
Dr. Maxamed Aadan Cali ayaa sidoo kale sharaxaad ka bixinaya sababta tallaalada shirkadaha qaarkood aan loo geyn karin wadamada aanay suurtagal ahayn inay ilaaliyaan heerka qabowga ee tallaaladaasi u baahan yihiin.
Waxaa muhiim ah iyana dadku inay ogaadaan in vaksiinadu aysan isku mid ahayn. Tallaaladan COVID-19-ka isku mid ma aha sida loo sameeyey iyo sida loo transport garaynayo iyo sida dadka loo siinayo. Waxyaabo badan baa maxaa la dhihi jiray loo baahan yahay dadku inay ogaadaan. Tusaale ahaan, haddaan midka ugu horeeya Pfizer, tallaalkan wuxuu u baahanayaa in lagu hayo ama lagu transport gareeyo ama lagu kaydiyo temperature aad u hooseeyo oo -94°F ah. Wuxuu u baahanayaa laba shot, qofka mar baa lagu mudayaa marka ugu horeysa, tan labaadna wuxuu qaadanayaa 21 maalmood kadib. Waxaan la siin karaa dadka da-dooda 16 sano ay ugu yartahay iyo wixii ka weyn. Marka ilaalintaasi iyo dhoofinta iyo taasaa runtii caqabad ku noqonaysa wadamo badan oo wadamada soo koraya. Tallaalka kale xiga isna Moderna wuxuu u baahanayaa isna qabow, laakiin aan sidaas u qabowsanayn oo ilaa iyo -25°C ayuu u baahanayaa. Wuxuu u baahanayaa laba shot marka hore, in qofka marka la mudo oo la siiyo maal tallaalka qaybtiisa koowaad, haddana inuu dib usoo noqdo 28 maalmood kadib inuu soo noqdo, waxaa qaadanayaa 18 jir dadka da-dooda ay ugu yartahay iyo wixii ka weyn. Waxaase muhiim ah, laba tallaal oo ay ka midka yihiin Johnson & Johnson waxay kaga duwan yihiin labadii hore. Johnson & Johnson wuxuu u baahan yahay keliya hal shot, waa one shot, waxaana lagu kaydin karaa freezerada caadiga ah ama fridgeka caadiga ah, regular fridgeka 4°, meel kasta caalamka yaala oo Soomaaliya iyo wadamo badan laga heli karo. Dadka da-dooda 18 sano ay ka weyn tahay unbaa qaadan karaya Johnsonkaasi. Laakiin AstraZeneca oo ah tallaalka ay Oxford ay samaysay waa laba doos. Labada doos waxaa u dhexeynaysaa 4 ilaa 12 week. Hadda qabowgiisa iyo cold chain-kiisa runtii ka sahlan kuwa kale.
Tallaalka ilaa haatan diyaarka ah ayaan lagu mudi karin dumarka uurka leh, kuwa ilmaha nuujinaya iyo caruurta da-doodu ka yartay 16 jirka. WHO ayaa sheegtay in tallaalku weli ku jiro horumarin iyo wax ka bedel iyo kordhinta wax soo saarka si uu dadka u wada gaaro. Dr. Somia Swamington waa madaxa sayniska ee WHO, waxaana sharaxaysaa horumarka la filayo dhowaan in tallaalkaasi laga sameeyo.
What we are looking forward to is the next generation of vaccines that will be single dose, that can be stored at room temperature, that's safe for use in pregnant women, that's can be taken either through a nasal spray or even orally, and will provide long lasting immunity. So there's all of these vaccines in development.
Waxay tiri, waxaanu sugayno qaybta dambe ee tallaalku waa in la helo tallaal hal mar uun qofka lagu mudo oo ay ku filan tahay, tallaal aan qaboojiyo u baahnayn, tallaal dumarka uur kale lagu mudi karo, tallaal ku iman kara habka qofku sanka ka neefsan karo amaba iskaga buufin karo amaba afka laga qaadan karo, oo sidoo kalena tayada waxtarkiisu badan tahay, difaacana ku jiraya muddo dheer. WHO waxa kale oo ay sheegtay inay korka kala soconayaan tayada iyo badqabka tallaalka caalamka oo dhan loo kala safrinayo si aan tallaalkaasi u xumaanin inta aan dadka lagu mudin. Tallaalka coronavirus ee haatan badankooda waxa qofka lagu mudaa laba jeer oo kala dambeeya. Dr. Somye Swamington ayaa sharaxaysa muhiimadda ay qofka u leedahay in uu labada tallaalba isku mudo xilliga loo qabtay ballanta iyo inuu labada jeerba hal shirkad oo kaliya iska tallaali karo.
It's important to get the second dose if the vaccine is a two-dose schedule, because the first dose actually presents this new antigen to the immune system to prime it. And the second dose is the one that really gives a boost to the immune system, so that lasts for a long time.
Waxay tiri, waa inaad labada jeerba isku mudaa. Haddii tallaalka aad qaadatay uu taasi kugu waajibinayo, maxaa yeelay qaybta hore ee tallaalku waxay kicinaysaa unugyada difaaca jirka. Qaybta labaadna waxay ku siinaysaa xoojinta difaaca ee waqtiga fog ku haynaya. Geesta kalena qofka waxa ku waajiba in labada jeerba uu qaato tallaal isku mid ah amaba shirkad isku midihii soo saartay. Wadamo badan oo laga dayrinayay in marka horeba hanaankooda bixinta tallaalku uu aad u hooseeyey, caruurta iyo dadka waaweynna ay u dhiman jireen xanuuno ay keenaan fayrasyo tallaalka mooyaane aan dawo lahayn, tallaalkana badanaa dadkoodu aanay qaadan jirin amaba aan u gaari jirin, ayaa haatan laga walaacsan yahay dhibaatada wadamadaasi ka soo gaari karta ilaalinta tallaalkan coronavirus oo u baahan in xil weyn la iska saaro. Waxaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.